Minisita byenjigiriza n'emiza nnyo era mu kumukulembeze gwa Janet Kataha Museveni asabye amatendekero aga waggulu gongera amaanyi mu kuwagira n'okusitula abaana ab'obulenzi. Bwatyo Minisita Janet Museveni abitadde mu bubaka obusomeddwa Minisita Mbezo w'ebyenjigiriza ebisookerako Dr. Joyce Maruku Kaduchu ku lunaku olw'okubiri olw'amatikira ga ssettendekero ya Makerere ag'omulundi ogw'ensanvu mu omukaaga agenda okulungula ennaku ennya. Minisita mukulembeze eggwanga era mubaka obwo agambye nti okumala emyaka egiwere eggwanga essira libadde litadde nnyo ku mwana omuwala ne lirekerera omulenzi. Abayizi abalenzi abagenda okutikkirwa Makerere ku luno omugatte bali 1533 ate abawala bali 1422. Agambye nti okka musanyufu nti olw'omuwendo gw'abalenzi abatikkiddwa mu matikira ga luno Makerere okubeera wagguluko ng'abalenzi bakizeeko ku bawala obungi gwe mulundi ogusookera eddala mu myaka nga 15 egiyise.
PLC at UCT results release and even at university graduation, I now call upon all stakeholders to put more emphasis towards empowerment of male students at all levels of education.
Amyuka Sinkuru wa Makerere University Professor Barnabas Nawangwe akakasizza nti bakwongera okuteeka essira kutumbula enkozesa y'omutimbagano n'enkola ya tekinologiya okutwaliramu mu mirimu gya yunivasite eyo. Ate Sinkuru wa Makerere Dr. Crispo Kiyonga wabudde abayizi abatikkiddwa okwolesa empisa n'okwongera okutunda ekifaananyi kya Makerere eri ensi yonna.